Mumawulire ge twakafuna abakulira eddwaliro eddene erye Mubende erya Mubende Regional Referral Hospital baliko abalwadde be beekengedde nti oboolyawo bayinza okuba n'ekirwadde namutta ekya Ebola ekyazinze eggwanga nga kisibuka ku muliraano Congo. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu kaltuvire ku ntono.
Abasawo ku ddwaliro lya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital bali mu kusattira oluvannyuma lw'okufuna abalwadde abateeberezebwa okuba nga n'ekirwadde kino ekya Ebola okusinziira ku bubonero bwe baabasanze nabwo. Akulira eddwaliro lya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital Onesmus Kibaya ategeezezza nti waliwo abalwadde be bajjeeko ebibakwatako ne babitwala Entebbe okubyekenneenya okukakasa oba ddala batawaanyizibwa ekirwadde kya Ebola mu kitundu kino ekya Mubende. Ono annyonnyodde nti bakoze kyonna ekisoboka okulanga abalwadde bano babaawula ku balala. Obwe kibanga kinaaba kikakasiddwa nti ddala balina obulwadde bwa Ebola okukiziyiza obutasaasaanira abantu balala mu kitundu kino wamu n'eggwanga lyonna. Onesmus Kibaya agasseeko nti n'omuwendo gw'abalwadde mu waadi ez'enjawulo bagukendeezezza kisobozesa okulanga abataasa bannamubendo wamu n'eggwanga lyonna obutakwatibwa kirwadde kya Ebola kwogata n'okwongera amaanyi ku abo abayingira mu ddwaliro erya Mubende Regional Referral Hospital nga baleseewo omulyango gumu gwokka we bakeberera bonna abayingira okunaaba mu ngalo wamu n'okubambaza masiki okuziyiza ekirwadde kino obuteyongera kusaasaana.
We have been having patients with signs and symptoms of Ebola. For example, we have been receiving patients bleeding, those complaining of fatigue, headache. Therefore, what comes in our mind, we take them as suspects. Those who have come with the temperature which are beyond normal, but we have been collecting samples as I talk now. The results are not yet out to ascertain that we have a confirmed case. But all these have been suspects.
Kino ekijjidde nga guno gwe mulundi ogw'okubiri ng'era eddwaliro lino erya Mubende litugamizibwa ekirwadde kya Ebola mu ngeri eno olw'okuba lifuna abalwadde abava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu disitulikiti omuli Mubende. Fort Portal Kasese wamu n'aba baviira ekyegeggwa n'ekyenjojo ng'ebiseera ebisinga babaleeta wano Mubende olw'oluguudo oluyitawo okuva Mubende okudde Fort Portal ng'abasinga obungi bwe bakozesa. Sebuufu Baana ba Kintu Kironde CBS FM Mubende.